kumukuma bwesigwa era muliraanwa wo yandibadde alinga muganda wo waliwo okuliraanya enjunga emyoyo tegikuuma bwesigwa gyekindawunkanya omuliraana eka nalese kusatuse kati nasenguse yabadde amaze okuzimba kiruma n'omukazi yannobyeko abadde alimukkira tulakita kalunsambulira budde ku babbi abatakoowa kunziba bananga omubbi w'emmere muntu mubi esitera kujamuka gwe wiiki ewedde amatooke mwenda ninga abalimira ne bwenagenze bwe mukanswaluke mu nsiibwa nange weetamwa konze kansule nga nkuuma nga baagayunja ngweko omukadde waakuna akwasiza ku mmere yani aluwakanya nakeeranga nnyo nima mbituuka omukazi abisalira ye waayita mmeka kaali kawungiiza enkuba esammuse neekulira omugoga enzibuunuka eringa ettuuke litemwa gyenva nsayirira kabuuti yange n'effumu nga ludde konze ne mmukwatako kabaka bembe ebyenda mbikumya nali mmutuukako nti ne mmukanga nti ainyabula yagwakya bugazi onze togenda mudduka nkufubise twenyudde mukyanga mugayunja lwaleero katonda gyali mbadde neebuuza nziba bulijjo leero lwentegedde mukutte lubona kabakuŋŋaane oyambulibwe bw'oli mukamusajja lukoleere balategeere ekyova onyirira amatooke gobba nga baffe bakozimbe nyini atiriiriza ebbina bulijjo ng'obubbi bwekitudde ekyali kugezza agaludde effumu lyange mba wanfuna ekisa bw'atandika okukaaba maama wenve emeeme etabanguke kyetonze nkwegayiridde etondoba nebaze mukambwe mulungi omutwalo gwennina akangukwe naye tolowooza gwansimbi ndi ku mukandala gweŋŋamba nguwaddeyo ssebo weeti naye weetiya bulungi nga tokoze ettima n'obudde bwankuba mbazajja kumanya omanye obudde bwenkuba bumala ebitembuga bwakoona kubita onze katujje nkulaga abaseenene ne mulaga faya mwatwe enjogera ennungi kya bulijjo ekuleka owuluttusi ne mukamuliraana eddoboozi lyenno mwalimu ekirogezi bwantenda okulima ennyo n'obusungu simanyi gye bwalaga konze okomangawo ebyange byebibyoto kyabba bubbi n'akatooke koonyaze ku byonkoledde kalekooteme kino gyenva muwunzika mulengeza eryakibuza ebuvanjuba tuba tukyalimu ebyo twebigomba ntonera mmutonera mpozi ne mulirwanwa mwami kaggo obwedda atukenyeka akanaafa kaggala amatu kubampaawo na kye nnawulira nalaba mboggolera kabuuti yange n'effumu abiwambi n'enduulu n'alayaaluzanalindoogalumogakuki okukyusa amaaso nga n'omukyalo weeka nga twegese ng'olwo nninga ekikabi basaasula munda ngaerinnya likola nva nkeera nnyo nyinyonnyole kubaawako ekituufu nasangana bwana awo nimbubuuza nnyammwalikowa bweyagenje ne mulirwana mwami kagga kakyera kayike gyenva nnyangukayo nasanga waggale mulimu akalaadiyo nga keekayimba okwagala mukomusibe n'oluko n'osimba mbumbaddeeyakumpadde tetemusakola bigambo gyenva nukulo muranga kiwo ndise na bwetu laba makabe kasanyo bwenzi mumbe kutafuma bwesibwa ne mukamulirwa anwa muchala kaganto nyi wangu sonyiwe teyali ntegeka ye mukazi watu ape jamika iyi bwali kugenyi bwansa na fufendi ne tugwa mumanka tabu kiva fumbikira omulira ne kikukuma bwesibwa atakikudde ndokuwemuka.